kanyaga kama pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea surafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akundisha kubishi kwa nivepe. Kanyaga waze wa shobo kudandia. Kanyaga babu bomba umabia. Kanyaga slay queens bibisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Uzushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudadade, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka maex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga.
Kama unalichesa sangu
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga, kanyaga.
Yeah, kitaku daku
kanyaga, kanyaga.
Wajue isi namba shafu.
Squeezy watu wana taka money. So mikimu itaku posti.
Kanyaga
kunitumia mipicha pigo gani. Eti basi denku posti.
Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa
kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Yee!
Kama butila mugambo
kanyaga.
Wafuruga mipango
kanyaga.
Waze wa insta mijambo. Eti baby ni unge bando
kanyaga.
Uzushi
kanyaga.
Mashemu fake
kanyaga.
Nuksi
kanyaga.
Kudadade
kanyaga.
Mawifi
kanyaga.
Paka maex
kanyaga.
Mingosi
kanyaga.
Na watoto wa kario, 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 kario. Nyuma wana makario, kario, kario, kario. Hey. Temeke na Kinondoni, lala Manzese na mwana Nyamala. Mala ni vyatu vipo mfukoni, napitaga pekwe ni bila tandara. Ndala
wasikia machizo naunda kamati. Wana nata na vino ndalo patadi. Ina bide jongeze newe big daddy. Yes I'm a big daddy and I'm a hoof daddy. Ooh. Mama wende fire yo. Umbe kusanya kama kwaya yo. Wende number one desire girl. Wende michezo wende mbaya yo. Moja moda ufike tuende ndani. Wende bonge la uwanja kita ndani. Nikonyeshe vile meufanya mami. Sinaga utani, 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 utani.
Oh baby katika piga magoti. Piga magoti. Acha wano piga majungu. Asa na mwaga manoti, na mwaga manoti. Mana nisha hungwa mzungu.
Wana kapandisha uchizi hivyo. Kabinuka kama mbuzi kashikwa mapembe. Hasiraza mukizi hizo. Furaha kwa mubu viki jino pembe.
Na watoto wa kario. Kario, kario, kario. Nyuma wana makario. Kario, kario, kario. Hey. Temeke na Kinondoni. Lala Manzese na mwana Nyamala. Mala ni vyatu vipo mfukoni. Napitaga pekwe ni bila tandara. Ndala
DJ Arika. Yeah man, the baddest DJ out of Africa. The topest DJ. DJ Arika, can you show them how we do the thing, no man, please?
Kone boy in a
nifikirie
shonga iPhone XS una dai bado.
Trip ya Paris, unasema bado. Begi la Chanel, unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa. Cause I'm so in love, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa.
Zijune.
Oh, yeah. Basi nkomo nimalize.
Zijune.
Alright. Basi nfilisi nimalize.
Zijune.
Come on, imalize.
Zijune.
Alright. Basi nfilisi nimalize.
Mito boko, 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 boko. Mwenye wemija kwenye mboko. Boko, mboko, boko.
Niambie, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa. Mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa.
DJ Arika,
aga napombe stare ni vitu vya kupita. Hasa visiku changanyo kanishusha thamani. Penzi langu sicheze kachura iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu the rule like matches.
Imagine.
Oh my na, moyo wangu mwenzako mi mwepesi.
Mi mwepesi.
Nisije kufa kwa mapresha ufungwe. Aswa usitishwe na ya
Vimelebele.
Oh, anapiga eti kujifanya
Vierebele.
Kwa sisi ya watowezi. Oh, baby
Vimelebele.
Pale tantarira
Kelelelele.
Mwenuknuko, baby
Vierebele.
Kwa sisi ya watowezi. And I want them to know.
Soko mwenye sauti nyororo, mususu
ya soro ndomboro na bandole tula buku twa peluzi paka tumoro mambo iko huku penzi twalila kwa soro anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu sko nzima nzima mkoroge sumu mwenye mwenye vijipa vya roo yata watoka mapunye mumwe kwa shako tena wavimbe na wanune isha kuwa yako itafune imu mune ifike kunako oh baby kushika kiuno tam kiku chum chum tam nikiku kumbatia tam kolea menzi letu baby tam yani paka kisogoni tam tararara tam tam kolea baby tufanye wazi wazi watu one picha weka dipi na makopa kopa kapsheni baby walokosa kazi wanongoni wapandisha vipi wapumue kwa oksijeni wambie vimberumberu sio penzi la mashaka tusha soma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka wambie mimi beberu sijogola pasaka wanajisumbua kukunjani tawatazeka haraka stili waya ananisugua anagambaya lazizi tena fundi mwaya kazi anaijua haijawahi kupwaya yani kithi mkoroge sumu mune mwenye vijiba vya roo yata watoka mapunye mumwe kwa shako tena wavimbe na wanune isha kuwa yako itafune imu mune ifike kunako oh baby kushika kiuno tam kiku chum chum tam kiku kumbatia tam kolea
Dip and wine,
nataka ucheze na mimi. If you know me down, pick a chini ni. I'ma bend down, put that thing on me. Let me do the dirty wine, I'ma nini ni. I'm in a Kenya, Uganda.
Dip and wine,
Tanzania, Rwanda.
Dip and wine,
Congo, Nigeria.
Dip and wine,
up to Jamaica.
Dip
it all the way to London. Watch out me dip and wine. Hands in the air if you like it. Watch out me dip and wine. See me pretty face and like it. Watch out me dip and wine. Hands in the air if you like it. Move and wave if you don't like it. Yeah. Dip, dip, dip and wine. Dip, dip, dip and wine. Dip, dip, dip and wine. Dip, dip, dip and wine.
Paka chini, chini, yumbo kia. Paka chini, chini, kati kia. Paka chini, chini, yumbo kia. Paka chini, chini. Ooh, mama get busy, busy, busy. Ooh, mama get busy, busy, busy. Wanauliza where she from na wambia tizi. Na kuaga manyanga na mkabizi. Mtoto kilizi, mama kilize. Ooh, ooh, nadizi. Ooh, ooh, nadizi. Them girl you burn my calories. Anapenda rafu, minapenda rafu. Tatu mbili ya matatu chafu. Kila safu juu ya kabati. Chini ya sakafu whiny. Deep, 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 whiny.
See me pretty like it. Watch out me dip and whiny. Hands in the air if you like it. Watch out me dip and whiny. See me pretty face and like it. Watch out me dip and whiny.
Now hear this, oh, hear this, oh, hear this.
Oh, yeah. Hilo meniweza na penzi lako nimelewa chakari. Oh yeah. Kwangu kume waka jua kali. Mwaga maji nikate kiu kinipepe. Nipepe. Basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Ani kimapenzi tuchizishane, mimi na wewe hadi tusikane. So let me be your love doctor. Na kupenda sio chocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor. Na kupenda sio chocha. Sita kutenda baby.
Kupenda we never do you wrong no. Wewe ndio mwenyewe. Wewe ndio mwenyewe. Wind up your body pretty baby. You may want me no care what they say. Yeah the queen of the cat but girl no joker. Feel your love girl me woulda fight over. Express my feelings to you cause it real and true. Me no joke girl me really quite sober. You bust my brain box over and over. I be your shield girl me no tie soldier. Deal with the matter my girl wind closer. Jiggle up your body then you bend it tight.
Hey, what's up guys, this is Rachel and you're chilling out with DJ Arika.
Kenyan boy 001.
Kiu no bilansi pa, eh, unavyokata. Maliki ya falipupa, wako nimedata. Sura changa changa, gozi ya koko bata. Shipun palisi ya sanga, yani swadaka. Mama, wangu moyo, utaupeleka puta.
Ama nita kukosa.
Sinyora mia mou, my mama sita.
Soka karibu come closer.
Katoto visi kuti kuti.
Ale.
Madwiti dwiti, kamejazi ya kati kati.
Ale.
Yani tiki tiki, kalivyo katamu yani keki keki.
Ale.
Madwiti dwiti, speedy me ya misifungi breki.
Ale.
Tuki chiki chiki.
We mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ay, we mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukichutama.
Pepete, ipepe, pepete.
Kenyan boy ya. Ipepete, ipepete.
Pepete.
Ipepete, ipepete.
Kisha haji unapotaka. Basi ongeza majonjo. Leo taratibu misi na garaka. Mpaka majogo. I love the way got it from me daddy.
You turn me, turn me, oh oh oh.
Fundi wako wa mapesi chumbani.
Mandigo ningo, oh oh oh.
Niko geleka msumari.
Kwa nyundo ya kome, oh oh oh.
Nisukushie kausukani.
Katoto bisi kuti kuti.
Ale.
Madwiti dwiti. Kamejazi ya kati kati.
Ale.
Yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki.
Ale.
Madwiti dwiti. Speedy me ya misifungi breki.
Ale.
Tuki chiki chiki.
It's me again.
Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe. Sema nao. What they say? Utawawa bure sijalala. Nimeficha tu makucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja kuulize nani kachua buchi. Leo kama nikishinda tingisha. Kama ni msuka pandisha. Kama ni maji mwagika. Kama ni mnazi kati. Kama nikishinda tingisha. Kama ni msuka pandisha. One of a kind she be pretty. She wanna spend all her life with me. Oh yeah yeah. Ameni gusa meni jazz ama upendo. Ameni shiga taga moyo sisi. Oh yeah yeah.
Yere mze, anani baniye, anani achie. Hakini baki dogo mina changa nyikiwe. Anani baniye, anani achie. Hakini baki dogo mina changa nyikiwe. Nibe yo, 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 te. Nibe yo, 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 mama. Nibe yo.
Make a bad man, then me cross this border. I go risk carry thorns in me shoulder. Make a little little dance, but think I enjoy your body, 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 brem, brem.
The way you want, but si pole pole kawa ni koroga. Tunguliza mchana galu meni yoga.
Na mi mwile ntima ni na vete tema ni po hoi, hoi, brem, brem, brem. Well from America, smile like Rihanna. Nilipo kukuta ikuwa kesi kujuana. Money mwangu mefika, like my banana. Mimi na we kwetu kwetu wida kupeana.
Come on, oh yo.
Yo 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 yo.
Yeremza, anani baniye, anani achiye. Hakini baki dogo mina changa nyikiwe. Anani baniye, anani achiye. Hakini baki dogo mina changa nyikiwe. Ebe yo 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 te. Ebe yo 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 mama. Ebe yo 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 te. Ebe yo 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 mama.
Kashikiria, mwacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia, anastahili sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa. Nani kosha mwili, kwa maji ya madafu.
Yendo koja, nana nifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Kifuani unipaka harwa, mikono tende anazichambua, anilamba.
kita nani humwaga maua mengine hata chembe sikuwa najua antoa ushaba oh, nalitake nini kwake nyombe sipewe iwe Pemba machake chake chagwe mwenyewe kanipa pombero yake ninywe nilewe mambo shegani mwake mwake mangaka msewe libandike penzi kama gazeti walisome tuadabishe sangara shombo vipweti tuangone nikila nilishe chapati za alizeti ninone tuafungishe midomo uzi simenti tuashone ananikosha mwili kwa maji ya madafu
yendo kocha nananifunza kucheza rafu
anijua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu
nikichoka ananikanda kwa mabarafu
people, I'm your girl Sironka, you're chilling out with DJ Arika, the baddest selector.
Curious, when you do so,
Sironka,
shake your body, body, shake your body, body. Jinsi unakatika, napenda ukizungusha yo bolingo, bolingo, ma bolingo. Jinsi unakatika, napenda ukizungusha. Tama uko sawa kwenye mdundo na pagawa
yeah.
Katika mama katika
katika
zungusha mama zungusha
yeah.
Shake your body body kill the haters
uh-huh.
Move your body body like a snake yeah.
Uh-huh.
Back it up baby girl back it up
uh-huh.
Kwako mimi nakusha
uh-huh.
Kama popo na kesha kiwili wili ama somnika bebi nipe mimi
yeah.
Mwamzigo ndani ya kimini kuna watoto mani mekwa chini jinsi unakatika napenda ukizungusha yo bolingo bolingo mabolingo jinsi unakatika napenda ukizungusha yo bolingo bolingo mabolingo
yeah.
I love the way you touch my body.
Kudekeza kama mkoi fura unafurahia nafogeuka moto machozi umelia mwimbamba munene wena pesa kama Dangote
naweza
nijayo mseki naweza penda mtu yoyote penzi sio somo kasome kwa kitabu penzi mefanya harmonize fukuze shemu arabu penzi yoyo imeleta squeeze is your na shia kwa like Easter hivo so kupenda ashana nani le kupenda penda nani mambo sesi ayumbada emucheza ufurai
kama songi limekole
Asari nama, mbengu kenda mbongo
Go, 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 go
Toya inama,
inama
Pase benda mbongo
Mbongo
Asari nama,
inama baby
Mbengu
kama tungi limekosa
Toya inama, pase benda mbongo
Toujours l'amour est pas na kane Femmo babizu bakalemba Kadoba je t'aime tout le temps Bébé n'a pas à présente Souci les kawapi chérie n'a pas à lier Damonioso, l'oubé la kanga je t'aime Balou baba c'est kao, balou baba c'est kao, n'a la kole mette Balou baba c'est kao, balou baba c'est kao, n'a la kole mette
Chérie n'a pas à kido, chérie n'a pas à yelengito
Chérie n'a pas à kido
Parfois l'amour est compliqué Mais chérie à moi toujours romantique
Asali nama,
bengo
kenda
mbongo Nakupe na mbongo
Toya inama,
panayi nama
Pase kenda mbongo
Bebe na nariye
Asali nama,
nalera yo
Bengo kenda
mbongo
Toya inama,
pola inama
Pase kenda mbongo
Asa nionyesho na nyonga je
Nyonga, nyonga kibasi ke nyonga
You know, kifanye pedeli
Nyonga, nyonga kibasi ke nyonga Nyonga, kibasi ke nyonga Kama kibasi ke nyonga
Nakupenda mutoko
Nyonga, nyonga kibasi ke
nyonga
Kibasi ke nyonga Kama kibasi ke
nyonga Kucheza kagoma la kashi kwa mendagi
Analisha, alisha Analisha, alisha Analisha, alisha
Za kitonga kachanga nyana nyagi
Analishia alisha
Yuko kwee
Analishia alisha
Shila nina
Analishia alisha
oh, oh, oh.
Analishia alisha
Samuel Yeto Didier Drogba
Fall in love, no message you love, and you ya mkangavu ma unakaba kila safu ma oh, oh. Yuma kabana
Bapana
Lindo ndizi banana
Banana
Nina kabana
Kabana
Usiku mbaka manyana
Manyana Nere bache
Wake up
Aibo
Ngena na wake up
Ruka
Wake up
Aibo
Ngena na wake up
Ruka
Wake up
Aibo
Ngena na wake up
Yangu na mwaga Uno kama unataga Kwa chini mina jimwaga Oh, kelwe ni shida Heshima kwa mama yako imesimama Umenishika Kita kizime na chua imesimama Wa uno napanda mnazi picha zako geto minadata Mavitu ya koko insta ma snapchat wanadata Nimekusha kabisa moyo wangu umesimama Siri zangu maunazo password nimekupana
Nyuma kapana
Bapana
Lindo ndizi banana
Banana
Nina kabana
Kabana
Usiku mbaka manyana
Manyana
Nere bache Wake up
Aibo
Ngena na wake up
Ruka
Wake up
Aibo
Ngena na wake up
Ruka
Wake up
Aibo
Ngena na wake up
Gagani fupande
Pande
Wacha mizuka ipande
Pande
Ukitokea ni gande
Gande
Kitanda ni unikande
Uno la kwenda Uno mlenda Kisi cha kwenda Toto la kwenda
Ayo wakapana
Bapana
Mindo ndizi banana
Banana
Hey, what's up guys,
kabana,
this is Rachel
Kabana, usiku mbaka manyana
Njere
bache
Wake up
Aibo
Njena na wake up
Majabu, kina nizonga kizaza Kila maesabu Inayopiga ya nakata Naisi mababu Mizimu yao imechachama Au sinatawabu Mwala nionyeche nyota yaja Kulia nimelia Nikamaliza leso Nimekosa kipendaro Minika subiria Uenda kaja kesho Lipo dodo sako tengo madro Mwenye mapenzi ya toke
Anitete
Joto pepe
Anipepe
Niwe mtoto tete
O tete
Ani deke
Deke deke
Niniepuke gundu
Oh gundu
Penzi ninanichachia gundu
Oh gundu
Nuksi imenishukia gundu
Oh gundu
Penzi chachia gundu
Oh gundu
Nuksi imenishukia gundu Ama sinabati Jini gani kaniva Asona jema kwangu Inae mtaka simpati Vioja tunakara Yani vangu vangu Mie ye Naisi na lala na buni Najisonya sonya Pendi sasa bila uni Imaronya ronya Nijapangwa kwa makuni Nikabonywa bonywa Tiche wangu ufundi Nikapukonywa minata Mwenye mapenzi ya toke
Anitete
Joto pepe
Anipepe
Niwe mtoto tete
O tete
Anideke
Deke deke
Niniepuke gundu
Gundu
Benzi nina nichachia gundu
Gundu
Nuksi menisho
Ayolaiza
Yola kwako sisiki Sauti yako ni tandoto
fanya tambiko, upige goti usali, nirudi salama. Pili safari sio kifo, ivo so sijali, nitarudi mama. Tena punguza kulalamika, utanitiaga mikosi. Mweza kubado mambo ya jipa, ila tukiume na fosi. Kapuku na saka nilete, nami siku simame kiwete. Sichoki na ongeza juhudi, kutwa niko wima, vimeja vya makusudi. Waniope uzima,
oh bebe, oh bebe,
kaza moyo nivumilie,
oh bebe, oh bebe,
kaza moyo siyasikie,
oh bebe, oh bebe,
kaza moyo nivumilie,
oh bebe, oh bebe, kaza
moyo.
Kidodo wivu kukaa katikati kwenye mapenzi ya dhati. Nafsi tulivu ila moyo wasiwasi, kifungo kuwacha shati. Ofu walidi likinyauka, hata kitanda kitolalika. Bola lizidi lisije shuka bebe, linani kondesha penzi mashaka. Nauma moyo nashika kichwa, nachoka kulalamika bebe. Unapokosa kupokeaga simu yangu, ofu juu. Mwili ganzi na umana roho yangu, na isi upo juu. Upo mbali babae, upo mbali sana
She's so fine, anapendeza hata bila vipodozi. And I love she give me overdose. I love the way you move your body. Unanipandisha midadi. Kachiri, kachiri, inuka funga kanga. Kachiri, matajiri, matajiri, utawa najipanga matajiri. Basi go down kwa nyoma, fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down kwenye kona, mwisho wa reli Kigoma. Nikomeshe paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe,
fanya kama unadonda. Unadonda
paka chini waonyeshe.
Epo tulicheze rumba, ilo rumba. Fanya kama unadonda. Unadonda. Epo tulicheze rumba.
Nasema sikuwachi, baby na kukunda. Unavyoiramba bie hoi, unachiwaga kunitachi. Na nikakufunda, iyo misamba siku hoi. Wakingata na kuliza we,
ikotenga ni kuku za kiza we.
Yani tuzidi kuwaumiza we,
tawa shenga tuache.
Itafune ingate kabigiji,
kama bigiji.
Kisha ni kumbate tujigiji. Basi go down kwenye uma, fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down kwenye kona, mwisho wa reli Kigoma.
Nikomeshe
kwa ndepo
waonyesha.
Asa baby nikomeshe
kama unadonda.
Genius.
Unadonda.
I want to keep you, I'm not gonna let you go. Nishafunga na zipu, kwingine nishasema no. Acha nikusifu uzuri wa nyumba cho, na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako. If you leave me, I go die my baby. Na ukinipenda taji die my baby. Nakomana zako kachiri, kachiri, ukipinuka binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka, mashuka. Asa baby niteke,
uniteke, uniteke.
Nicheke kama mtoto,
uniteke.
Baby teke, hapo ndo penye,
uniteke, uniteke.
Ninenepe kama mpondo,
uniteke.
No,
baby niteke.
ukinitazama na mimi nageuka nungu nungu, miba inasimama, macho yake lungu lungu akinitazama, na mimi nageuka nungu nungu, miba inasimama. Fanya wazi unachotaka, sidisha kunipenda, ila kuna paparazi na basata, tusichapane madenda. Nakoma na zaku kachiri, kachiri, binuka, binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka, mashuka. Asa baby nike, uniteke, uniteke, nicheke kama mtoto. Uniteke, baby teke, apo ndo penye. Uniteke, uniteke, inenepe kama mpondo. Uniteke, no. Asa baby, minataka ni kukande.
Pinda, pinda mugongo, pinda.
Iya ni pinda ni kukande.
Pinda, pinda mugongo,
nishikilie, na mini kugande.
Pinda,
pinda mugongo, pinda mugongo. Ebu nipe ni kukande.
Pinda, pinda
eni ni kukande.
Arika, arika, arika.